Y'all kind of bad, I'm sick.
Yo, mlo juu kitambo na chana wa juu tu nafanya ofanyi ni mimi tu sio ofiso pressure na pita tu kupea na wao ni vumbi tu sicheze na wao michoro tu. I'm not adab bado mna kesha club story so kazi mitaa kupapasa kila chaka wala hatuna mashaka sito napiga machata. I'm up for nothing, keep shining, hood funny, need money, feeling a rockstar, feeling a dropstar, nobody handle my crown. Magic in gone, bado nagonga kwa mama, ukitoka kutuchana, tutakupiga mitama, utakosa la kufanya. Niko na wale wanaitwa my head, sijalidhika na waza mapepa, pepa, emo upachesa. Maneno yao sidumu kwa game, kipi kigezo na menifaham, wanabebeka mekosa nidhamu, usipo bebeka tasemo na vimba. Huku bada ni wina
pari kubasya na simu vivengie nono pari kubasya na simu vivengie nono abando barangani barangani abando barangani
they don't talk to me think about before my shit had to bet little life had to fake. Since way back, tunachana mpaka so asking you and you, don't compete in me. Trust your energy when you cross around your enemy. When you favor rap and rap, tu ufunde uoni. Wamesha lala kama mepigwa mitama, ona na hema. Rudi kusomo, usipige chumu, waza kukaba ni noma. Wamesha lose hope, wana nijibu mipasho. Now wana shik bro, mini kofixo. Kill many animal. Ini many money more. No wapiga tan ball. Mpira wetu vipi so. Fiki kukinela wandu. Fiki kukataga wandu. Nidhiki zinatutesa. Wakisha wino na sepa.
Pari kubasya na simu. Vivengie nono. Pari kubasya na simu. Vivengie nono. Abando barangani. Barangani.
Kunua kuna umeme, kisa mama yako mwanga. Kula mua kwanza umenye, lazima umenye maganda. Natafuta mapene niongeze manamba. Na uchawi wa rap utasema kama Messi kwenye kandanda. Leo life ime change, kiluzi na kuwa tough kwa revenge. Kupiga path na depend, enough is enough, the end. Na draw ya pesa, when I make some more, watakufa na pressure. Vinge wana guess, wamesha kata ringe, wamepotezwa. Abandu balangani, balangani. Kiatu na bani yani.
Pari kubasya na simu. Vivengie nono. Pari kubasya na simu. Vivengie nono. Abandu barangani, barangani. Abandu barangani. Abandu barangani. Barangani. Abandu barangani. Wanavuruga mipango, usitimize malengo, kukabaki na mapengo. Wanavuruga mipango, usitimize malengo, ukabaki na mapengo.